kuba lwe nnava mu kyalo lwe nnalabanga batayinza ne nkwata emikono gyabwe baliire bakunguunya ndowooza naawe wandabanga naye ennaku eri mu nkola eyo buli eyavangayo mu kinnya n'ejjambo tebaakubanga n'ejjambo akubambuseere ettaka latubeewalenga batukoma okukubabuuza ng'oli otya nti nange gyendi biggweerawo omwana wange akugambangako muteese kintu ginkalubidde oba okimanyi tukwanye eddire mungi nange mwendi ate tulaganga muntu kyoyinza nekyotoyinza kubanga waliva okuketa tyonookundi waati wali efuulanga mutawuuna kundi kiiki kyandi kyekyo sewo tewekiranyanga eddagala eriwangula ensi sana wetwali yonga Ndinga mwatu mwola wanga Ndiya vya sepata una Waza yuru tambi ya meka Ijuka njijiwa inanga Wamlala mwa mtuti Awarula bakule yeka Mwatu tawa mkwe jifuwa Mavira mwudia jiriki Kamuto kazi kuye bantu Kama mjema jita wawo Unukua mwibuka Mwumbu yogulia yonzi Nalewa kumlala angalia Uyagendo kukosa